When this come to money,
talented in that MC, na ke putene, wa bongo flavor, acha. We mashalavu tulie nyumbani tucheze mdumange leo. We dikeshu pa utulie nyumbani tucheze mdumange leo. Yashida ntala tulie nyumbani tucheze mdumange leo. Yumaloko leo tulie nyumbani tucheze mdumange leo. Cheza mdumange, we mdumange leo. Cheza mdumange.
Baluta na penda mdumange mixa tikaka Hangisa mwabeto ondari Ajaki wopo ondari Kajala masaja ondari We mama kuki ondari.
Kama unaweza stadium mdumange nioneshe. 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 Twende pale. Kimsengele mgongo kimkungu kimsengeza. Kimsengele mgongo kimkungu kimsengeza. Bagala ku mnyomo kasema twendeni bagala ku. Oa DJ. Ah misi endele mbako nipige ngoma kubwa. Nipige ngoma kubwa, nipige ngoma kubwa. Let's come to Mbadi. Mbadi man.
Women in the chambuso. Mpe salamu salamu dangote.
Kingeleza, naweza.
Showtime, can you clap your hand? Showtime, what time can you clap your hand? Twende. Showtime, what time can you clap your hand? Twende. Showtime, what time can you clap your hand? 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 Una kitu utafika mbali. You have something you only get a fire. You have something you only get a fire. You only get a fire. You only get a fire. I'm the man gay.
Produce an honesty.
August is a majesty. Majesty. Watoto wa chamanzi mbagala mpaka ilala. Watoto wa kusini lindi mpaka Mtwara. Tunacheza mdumange.
Biti mikatika tunaendelea.